잊을 벨라비 This is when I will work closer You're king I got the message I love her
Oh, 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 hey, 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 hey. Oh, 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 oh,
yeah.
Mm-hmm. Ah, ay, 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 ah. Mm-mm, peke, peke. Mm-mm, ah. Nikupe habari tangu nirudi safari Nikakupata kimwali Tumeshinda dhawari Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia Siku ya ndoa shira wigi Mie kanzu na jambia Tumeshinda visingiti Wamea mtutishi Maneno yenu uchafu Yeye sabuni mie jiki Mtasubiri mazishi Sisi bado tunaishi Utamu wa walinazi Ule na parachichi Aimwali wangu
Chikitua
Wendi wetu nu yangu
Chikitua
Mbeba siri zangu
Chikitua
Mwenye tamu yangu
Chikitua
Aimama
Chikitua
Tumetoka far away
Chikitua
Wache waonge
Chikitua
Maneno ya msijali
Chikitua
Peke, 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 peke
I dedicate this song to you, baby My heart is for you, baby The voice
Love is good, baby
Hey, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yo, yo Nikupeo, nikupeo, mi dola Arusha na Manyara Ama nikupeda Nikupe fahari Nikupe dinari Nikupe bahari Samaki wa ishimbali Roho zilo wapinda Wambie ugonile Ndaga kiasi wangu Woi 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 Tumeruka vizingiti Wambea mtutishi Utamu wa walinazi Utafune na ndizi Aisi mama Asari yangu we Aje mama mkwe Akupera zawadi Ay mwali wangu
Chikitua
Wendi wetunu yangu
Chikitua
Mbebe siri zangu
Chikitua
Mwenye tamu yangu
Chikitua
Ay mama
Chikitua
Tumetoka far away
Chikitua
Wache wange
Chikitua
Maneno ya usijani
Chikitua
Peke, 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 peke Ay mama Ay mama, mama Ay mama
Aje peke, peke
Aje wache waonge
Peke, peke, peke
Ay mama Tumetoka far away
Tumetoka far away
Barnaba
Tausi ndege wangu
Chikitua
Ndege wangu wa thamani
Chikitua
Ndege wulo shikamani
Chikitua
Na vitu vyangu wa thamani
Chikitua
Nie adamu yendo awa
Chikitua
Nipetu na mao
Chikitua
Chike, chike, chike
Chikitua Chikitua
Yeah
Mopao, you king
Love is good, baby